R to the O to the G to the Y to the Rho G. Okay.
Five Star Recording.
Siku njema ngasubuhi bade wanza na mikosi but ya leo ni moto zaidi ya pasi for sure class yangu inaanza by 8 but what a mess nimeamka too late nakimbia kwa shower tap ni waterless maze sina any stock hata for my face itabidi sina option niko some interruption kwa neighbor wangu Brian amgongea tu mlango niaje Brayo niokole na maji kwa ndo Brian nashtuka ati unataka nini ulinipa kibarua ya kuchotea maji kwa wingi we kwenda huko unakaa tu mlezi najiondoa pole pole nenda zangu kijani But siko comfortable nenda hivi shule Leo nachoma picha kila mtu anamezea Lakini sitaku daku kwa midomo kuongea
Siku mbaya kwangu imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu imewadia bati yangu mbaya
Mazena ngoja sana, hakuna mat kwa stage Already niko late, nisha mess up my day Najiperemba mfuko na kutasina wallet Nime forget kwa ile mfuko yangu ya jacket Niko tunapinji, makanga anadai 8 Kidogo anazusha, dereva nishukishi At the rest of the journey, mi nijifikishe Nime miss 3 classes, disqualification Ninge kuwa secondary, obviously suspension Nafika mtaani, kila mtu wana maswali Niaje roji, hauna class leo yani Na wapiga kiswahili, niko nayo jioni Sijadema tangunguare naenda kwa mama pima Anikope kaseme na suku ya sukuma Kidogo anasikia nilipe deni yangu ya juzi ya mandazi mbili Pamoja na chafu ya 30
Siku mbaya kwangu imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu imewadia bati yangu mbaya
Kuna game mbili kali Kogalo na FC But everyone nasubiri Man City na Chelsea Huko pande gani Angalia tu jezi Leo ni na moral Kozi najua tutashinda Cheni panganga Kozi nye ndio maluza Mnajirang sana Na bado hamtoshi mboga Fikeni top 3 Mjue mpira inaladha 90 minutes inafika jo Tumenyorosha Kuna mtu wanachocha Refa metuonea Ni kutoka hapa mbio Kozi hapa ni kunoma Nenda kutoroka Narudisho na bouncer Anadai Hati ya meniona Mindio nimeanzisha Anaita makarao Mindio na shiko Lazimu ulale ndani, OCS amesema Sina cash, sina eni ni hurumieni But for sure siku ya leo, manzea ni bambi
Siku mbaya kwangu, imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu, imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu, imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu, imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu, imewadia bati yangu mbaya Siku mbaya kwangu imewadia bati yangu mbaya It's a bad day Siku mbaya kwangu imewadia bati yangu mbaya It's a bad day
Sikiza hiyo Bad day Joe Hiyo story ya tutaki maze Okay Five Star Record Producer Joe What's up Big up Wote J Chris Five Star Record ndio kusema